Inge yakho indumiso baba uyasho la ompho ka wu utsileta go kila ha wo ri a leboga morena ka tsotsohle tseo retsetsang tsona yebo ungunkulunkulu ukuthi usenzela konke okuhle ingakho simdumisa mihla nemihla wasibusisa no Ruthi ethi Karosh walandela umfundiso Siphongwenya ethi moya uyincwele. Ngiyathemba uyithokozele zihamba njalo zintathu zilandelana. Usanda kungena ngiyakwamukela usekhaya awulahlekile uthola umfutho la uthola indaba ezinhle ungaphinda usilalele na ku Radio Pulpit jikelele yangena nje ku Radio Pulpit app uzobona ikhona nje ibhaliwe Radio Pulpit jikelele nalapho uyakwazi ukuthi ke usilalele noma ngena ku www.radiopulpit.co.za njoba ngishilo ke ukuthi kulesi sigaba sizohambisana la nomculi uxolisile Nziweni ya uhlabelela kahle bazalwane kodwa uyazi ukuthi nginikeza wena lelo thuba lokuthi usho ukuthi iyo iyo o uthi minwa na kotlasi uthi cha kumela buyele futhi e-studio ayowenza futhi kangcono ya so ngizokunikeza lelo thuba ukuthi usho ukuthi iyo iyo noma sithi cha thumbs down. Yeah, awuthi ke ngaphambi kokuthi ngimlande ngindlule ngala ngizobuya ke sengihambisana naye.
Join Vainant and Janine on Good News Time, filled with information and inspiration. Weekdays from 7 to 9 a.m. on Radio Pulpit 657 a.m.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
Sikuthanda ngendlela emangalisayo. Khetha iRadio Pulpit 657 AM. Khetha uthando.
Are you ready to make yourself a more compelling candidate for any career? Take ownership of your future. Enroll in the I Am Youth e-learning program today for only 100 rand a year. From leadership programs, computer skills, soft skills such as customer service, sales and stress management, or learn how to construct a CV, basic to advanced Microsoft Word, Outlook and Excel skills. You can even practice your K53 learner's license. We have entrepreneurship courses for all business types. Get all these courses and more for only 100 rand a year. That's right, only 100 rand a year gives you full access to all the bouquet of courses. Simply visit imyouth.co.za and click on the I Am Learning tab to register today. I Am Learning with I Am Youth.
Hey, bazalwane, ngicela ningifunele uKhalimambo. Uphi uKhalimambo? Ngisamuzwa la emoyeni. Khalimambo, wherever you are, siyakudinga ngala. Uma ngiyezwa ivoice yakho hayi angizizwa kahle impela. Ya isikhathi ke sithi 28 after 3 sikanyeke la no buti uxolisile. Hey nangu khalise izinsimbi. Buxoli wenzani ngalapho?
Oh Nkosi yami. Wenzani? Andifuni uviwa.
Awufuni any disturbance.
Andifuni because abanye bamamele radio so andifuni ba be khona disturbance.
Yes izodonsa selana bese singakuzwa kahle. Mhm, unjani kodwa?
Eh ndiyaphila sizwami Nkosi inhle.
Amen.
Sengcedu Yesu njani wena?
Hayi nami ndiphilile angicomplaini ngalutho. Ehhe.
Mhm.
Hey ngiyazi ukuthi ke esikhathini esiningi uma sizoqala sixoxisane abalaleli bayathanda ukuthi bamazi kangcono umuntu esisuke sixoxa naye so asiqale nje khona lapho ungubani uxolisile uzalwa kuphi ya ukhulele kuphi yonke nje leyo nto singathanda ukuthi siyazi ngawo
Manibulisa baphulaphula le radio pulpit this one. Kuse nakuwe manhlapho ngelihle igama lika Yesu waseNazaretha.
Amen.
Ndibulele nethuba enimpalona as a radio pulpit. And I really appreciate. Igama lami ndimxolisile Nziweni.
Oh, mina ngilonge pronounce your surname wrong. Yayibona nje le nkinga yami. Ngiyaxolisa.
Ah, kunxakuzwa. Oh, ngiwewedwa baningi.
Hey, hayi phela ngithe ngiya practice mara ngasitshela ukuthi hayi sengiyibambile kanti ngisese wrong. Okay.
Yeah, ngingqolisile Nziweni.
Yeah.
Wase Eastern Cape. Kwindawo ukuthi wakusema clear. Ibizwa ukuthi manje inqanqaho.
Eh.
Izono zamsixolele, I'm one of the gospel artists nalapha ePhondweni South Africa ezidumisa uNkulunkulu ngengoma.
Yeah.
Yes, so
As the way ukhuluma uphole ngakhona ngiyafisa ukukubona stage ukuthi uphole ngendlela uphole ngayo yini.
Hey, Nkosi yangceda so one thing that I know.
Yeah.
Ukuthi when I get to stage, ve uphuma ubumi nakuvele uThixo.
Yeah.
Because iyona purpose ukuzukisa uThixo nokudumisa yena.
Yeah.
Nokuba abantu bakhe bazane noThixo basindiswe.
Ehhe.
I just remember uThixo xa ethele nabafundi bakhe. Belobe intanda oPetro noPaul ukuthi mabaphose ngasekunene khona ukuthi belobe bedoba but then after bebambisa inhlanzi besidla mayiqeda uNkulunkulu udila nabo uthi hambani ke niyokuzenza inokuzenza abafundi nani nibafundise lokhu ngimfundise kona. So now siyamisa lo vangeli ke yokufundisa abantu bakaNkulunkulu ngokukhulula sitele khona. Yes.
Uqale nini ukubona ukuthi unayo isiphiwo sokucula?
Yo, yami indaba iyahlekisa ke yazi.
Yeah.
Iyahlekisa. Because I started from school. Esikoleni bengicula isoprano. Ngisengane at the age of 10 years. And then from 12 years sengicula juniors, intermediate, ne choir. Apart from that, so ngizokuba khona i-sound ekhalayo ngazi ukuthi ikhala kuphi. And then ngokusebusuku cabanga ngisengane ke. Ngithi mina hey ngifuna ukuya lapho ukukhala khona khona le ndichoyo ngifuna ukuya kule xa ukhoyo la around
yeah
hayi uzolimala kusebusuku yazi ngize ngaphola i-record lokuthi ngijumpe i-fence
ha
and go to the tent isiphaye ngafika entendeni kukhonzwa kudunyiswa and I just felt man this is home this is my home. Wafika isikhathi sokuthi kuthiwe abantu abafuna ukuphakama isizandla bamkele uYesu. I was the one who was on the podium to bamkele uJesu. Kaya ngikhule epostola and from there I started ukuhamba inkonzo yosindiso faith mission. And then even then ngongekho lula because ekhaya kukhonza epostola ngimncane ngokuzidecidela but mabuye esontweni ekhaya ngiyazimela lesontweni lasekhaya ngiyangena kule ngiyangikela kuyo uJesu because engikho kude necawe yami. Mangibuye ekhaya bazongishaya ukuthi why ngiphuma esontweni bengiye kuphi until baze ba-understand ukuthi hey lingani. So from there I joined the worship team esontweni lokho ngicula worship team. Ngaphuma from worship team ngahlangana one of the artists Jobe ngifunde Jobe and then that I the sub singer yayo for 3 years. Yes. And then after 3 years, I started my music in 2015. End of 2015, I released an album, which is We Are Pila. Kulapho kwaqala khona ke ngokuthi iyaqala indaba yami yomusic yeni.
Kwamanje unama-album ayingaki? Xoli?
Yes, so ngiyakuzwa manje. Yebo.
Ya, unama-album ayingaki manje?
Manje nginama-album awu 2.
Mhm.
Album yami ethi Usuyaphila iqala isibile, I released it ngo 2019. Yaithi wenje nje uyovutha na kwehlabathi.
Mm.
And then now I had even EP inengoma ethi ethi kwenzeka napha kum ethi mayinzwe intando yakho.
Mm.
And other song ethi ngiyehova nginqule.
Mm.
Yes.
Ngiyayibona le title ethi ndinqule. Isho ukuthini?
Hawu Nkosi yami. Sike isikhathi sokugcina sesiwami manje.
Yeah.
Isikhathi esibi kabi. Apho kumele sifune ukubukani kukaThixo.
Yeah. Or
listening to sisibongi athi manje uthi masifune ubukumkani bamaZulu tanki. Nkulunkulu kahle kahle. There are a lot of things that are happening.
Mm.
Mina ke ngidlule into eyiningi sesiwami eyiningi.
Yeah.
This year April bengiyothenga imoto eThekwini and then ngayithola imoto mangisendeleni bayingihijacka bayithatha imoto.
Oh.
Bang gunpointer but by grace of God nasinda. So manje ngizibonze nabona ukuthi akusikuthanda kwami man, akusimandla wami but ngamandla kaNkulunkulu.
Sure.
So I need to uthi ngimnqulo uNkulunkulu ndimdumise let's praise God.
Oh.
Ndimdumise, it's time to worship now.
Yeah.
To give thanks to God. So yeah. Kunjalo sesiwami.
Azange bakulimaze and bayithatha
vele imoto. Bangikhathela imoto nephone zami, everything, amakhadi, everything.
Sure.
Maze ngakwa ngingaku N2, ngafreeza u N2 for 7 hours. Ongizama ukumisa izimoto ukuthi ngithole usizo.
Yeah. And angithi esikhathini sabanje abantu abasathembi anyone.
Abasathembi.
Yeah, nanoma udinga usizo like ngempela they are thinking ukuthi mhlawumbe uyisigebengu nawe ufuna ukubahijacka.
Sure.
Kodwa siyabonga.
Yeah, I was going to your WhatsApp data says ngithi hey, I wish bengaziqala usisibonge ngabe ngezange ngithole le ngiyithole. But ke nevertheless uNkulunkulu sasinikezele isimchance futhi ukuthi sikhole ukuthi sibe nazo lezi zinto.
Yeah.
What guy believe imoto is an overall yokukhona uNkulunkulu most special to an artist.
Yes.
Yes.
Wow, we thank God ngempilo yakho ngoba naku kwamanje sinawe lana and usaqhubeka uyam praise uthi God. Ngiyabonga ukuthi ube nami, ngiyabonga ukuthi awuzange nje ungilahle ngesikhathi ngikudinga ngaso. And siyabonga nabantu abakwazile ukuthi bakusize. Yes.
Oh Nkosi yami.
Sure. Asikuzwe la Xoli la usho khona uthi ndinqule. Kodwa before ngizoyidlala le ngoma, ngicela ungishayele nje ama line out 2 wayo.
Okay. Ithi ndinqule, ndinqule, oh ndikuphendule.
Oh.
Ngikuxelele izinto ezinkulu. Ndinqule, ndinqule, ndikuxelele zonke.
Ah, ngase ngakhumbula kukuphi labashaya khona imicamelo uzobathi whoop whoop kusawesela rukukuphi
kusawesela
yebo sithi ndinqule
ngiphele ngibe khona
ehe amen. The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. Radio Pulpit 657 AM, your daily companion through thick and thin.
Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za to listen to your favorite station 24 hours a day.
Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
Radio Pulpit, 657 AM. A companion for those who need encouragement. Listen to us on our app or visit radiopulpit.co.za.
Ngena ke mzalwane ngena sithini sithi hiyo hiyo noma sithi thumbs down nangu xolisile uthinde inqule Jehova 0123341322 ungangena na ku 082657279 noma SMS ku 37871 asimpheni support bazalwane kodwa I support yethu ayibe neqiniso uma uthi thumbs down isho uma uthi hiyo hiyo kusho ukuthi sithi thumbs up 0123341322 zivuliwe incingo.
Join us for heart to heart discussions every weekday from 12 to 3pm as we look at daily challenges, relevant issues and health matters with inspiration and great music to make you smile. Become enlightened. Listen live on Radio Pulpit 657 AM or catch the podcast on radiopulpit.co.za.
Share the love, share the truth, share the life on 657 AM.
We xolisile. Yo, uthi ndinqule, ndinqule. Wow, what a beautiful song. Asibazi lapha ekhaya.
I'm your doctor.
Yebo, uthi Dr. Jesus. Ay ngizwile.
Yes, Lord.
Amen. And umbonile ngempela empilweni yakho njoba.
Yeah,
usho ubufakazi bakho lana ukuthi uwahlala emakhazeni for 7 hours.
Ngakhonjwa ngezibhamu so ngikhona ama AK-47.
Hey.
Bathi thixo wema ngempilo yami. Hey.
Wathi hayi manje.
Not manje into engithume yona inkulu kakhulu angeke ngivume ngawo.
Yeah. Yo. Ngaleso sikhathi sale senzakalo ubuthini ubukhuluma naye uNkulunkulu or you were just angry? What was happening?
I was praying an inner prayer.
Yeah.
An inner prayer whereby ngikhonjwe isibhamu kuthiwa moto is a brand new car in the sunroof.
Mm.
A beautiful car.
Mm.
Thank God. Thank you, Jesus. Finally.
Yeah.
I got what I want. But unfortunately, Satan again.
Mm.
But second jalo, ngathi uNkulunkulu makuyintando yakho kulungile.
Yeah.
Kodwa ngicela uwale ngami.
Mm-hmm.
Ngeke ungisindise nakule situation. Uyazi abantu abaningi ngihlangane nabe taxi rank bathi uthando kaNkulunkulu futhi.
Yeah.
Abantu abaningi abasindi kule nto kuyo. Baningi bangena kuyo right Durban but babulawe.
Mm.
Usindise uNkulunkulu ukuthi ngabe kumuntu okudubulayo.
Yeah. Cabanga ubulawele into yakho into oyisebenzele yazi kubhlungu
and I just said thank you Jesus, thank you Lord for ibomi bami enye nenye zophinda uninikeze ngesikhathi esifanelekileyo.
Yebo,
is it right?
Yeah, iline ethu nokunqamuka la angazi ukuthi iyenzwa yini. Usasa khona Xoli?
Yes, so ngisasa khona. Ngiyakuzwa kahle.
Yeah, angazi ukuthi why lokhu inqamuka nqamuka. Bengicabanga ukuthi lesasikhathi kodwa ngiyayiza ukuthi into le iqhubeka. Yeah, but ngizochecka with technical guys ukuthi kwenzakalani kahle. Yeah, isikhathi sithi 15:44. Umzwile mzalwane uXoli eTeam. Konje ithini lengoma? Ithini Xoli?
Ithini uYehova ndinqule.
Uthi Jehova nginqule kodwa uthi legama ndinqule lisho ukuthini dumisa
lithi Ngidumise, yes.
Oh, ngidumise. Nanoma isimo
sisi. I so wish bekitsiba ka suthu moyo wencwe. Kiyatsiba ke sekata jwala sisuthu nkosi yami.
Mara ke so hewa sibua mo, so tshoro wa setseba.
Yeva, manyanyana.
Manyanyana.
Akese.
Yeah.
Yama yonke indawo.
Yebo.
So we get sihlangana abazalwane ngabazalwane. So sizwe ukuthi bakhuluma i-languages zabo sifike singene inkosi yami.
Yebo.
Ngoba kaloku uthando lwabazalwane lubandi lijulile.
Yebo.
Asikhona ukuthi apho sithuthana khona abantu bathukhuluma into yazo. Sithi bakhulume yabo. Ah, siyafunda inkosi yami.
Yebo. Siseningizimu Afrika la sikhuluma wonke ama-languages.
Yes, sizongunjalo.
Yeah. Ungathini nje kulabo mhlambe abangathanda ukuthi bangene kule industry ngoba kunokuthi abanye basho bathi hey kunzima. Angithi siyalalela ama testimonies and abanye baya share ukuthi you know kunje na kanje kule industry. When experience yakho ibe kanjani mozongena usaqala?
Yo, Jesus. Eugene, by the way. Ukala kwam, I wish you a nice card. Ukala kwam, minkala eval. Eval, ngumkosa, kunamasutu, namapiti, namatonga, what? Ne? Even the church is around. So, I did an album. I remember one time, ngithole an invite lapho kwa Bishop Zondo Sibukeng Orange Farm, yes, Orange Farm. So mangiya khona mingi student person mangisiya khona ngiye cele omnye ubuti one moto uthi angambise angise khona lapho. So ngafika lapho ngadumisa mangiqedayo in mind ubuti bese the person yakhe mayiphumisa undweni ngisamthola efonini. I-distance osuka lapho ya ukuya endlini it's about 30 kilometers. I don't have
a transport. Yo.
Yeah, ngihambe with faith because yami. Ngahamba ngezinyawo. I was literally crying, crying and calling everybody. Ingabi khona lento ngiyenzayo. Is it a good right na? Abantu bangitshela ukuthi buti uNkulunkulu ukuthumile uyakuthanda uNkulunkulu, this is what God ayifunayo ngobomi bakho.
Yeah.
And then ngaqala manje ngane depression. After that manje ngisiza endaweni ngithola ama invites but ngibona ukuthi mangingibizo eastern cape okanye cape town isikhathi amaside at time amaside athengwa lana got invite outside. But la eJoburg bangihleli eJoburg ngithola inhloko ngiye kodoktha ngathola ukuthi kwenzakalani. Angithini ngithola udoktha ozohlala nami phansi angibuza ukuthi yini mfethu kwenzakalani. And now izinto zenzakale ngale ndlela ngicabanga ukuthi kuzokwenzeka ngakhona. And then wanginikeza i-counseling ohlala nami phansi. And then I took a decision ukuthi bawo isukuthi ngifuni la, let me go back home. Ngithume lapho ezilalini phela angisakhuli. And then it started from there ke ngoNkulunkulu wayiphusha. Wayiphusha ubawo ngendlela emangalisayo. And ke into engayitshokisa wami kubantu abafuna ukuqala. Eyi, kubalulekile ulalela uNkulunkulu ukuthetha kwakhe. Whatever that you are doing, ulalela uNkulunkulu ukuthi uthini na. Ungayenzi lento ukuthi uyibone isenziwa ngosisimanhlapho. Because izokushaya.
I
the only person
who
can lalele usilalela uNkulunkulu ukuthetha kwakhe ukuthi uyakufuna uNkulunkulu la. Okanye akakufuni but ukuthanda ukuthi usupport uMandla. Because immediately wafuna ukuyenza ngeyo yakho izokushaya.
Yeah. Wow. Ngiyayithanda ke leyo oyishoyo ukuthi nanoma yini ofuna ukuyenza yenza isiqiniseko sokuthi uyamlalela uNkulunkulu and wenza lokho ukuthi kuhambisana nentando yakhe.
Amen.
Sure, that is powerful. Bazalwane, sithini lapho ekhaya, sithi yiyo yiyo noma sithi thumbs down, sithi thumbs up noma sithi thumbs down. Eshola ubonisile uthini uthi ndinqule.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882 and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
Imagine a place where young people can get answers to difficult questions, seek advice on issues that they struggle with, listen to uplifting music, and find relevant and godly content that can help them shape their identity. All this while also having fun in a safe space and environment. Well, the new I Am Youth website is just the place where you can find this and so much more. Go to iamyouth.co.za for an experience that will stay with you for life. I Am Youth. Life Explained.
Feel the pulse of real life on 657 AM.
012-334-1322. Sithini bazalwane, sithini lapho simsupporta khona uXolisile, sithi thumbs down or thumbs up. Ungathumela nange WhatsApp ku 0826572729 noma ke uthumele nge SMS ku 37871. Uthi yiyo yiyo or uthi cha. Mm-mm, akayosebenza futhi studio.
Listen to Radio Pulpit 657 AM for a godly perspective on day-to-day events.
Nangu mama uleta uthi bahle mina ngilana e Fort Lawrence. Hey, Fort Lawrence in the house. Uthi bahle yiyo. Siyabonga kakhulu kumamleta uthi yiyo. Asizo nakuwena lapho ekhaya ulalele uthini? Uthi yiyo noma uthi mm. Bari minwana kotlase angithi uthi ufuna ukufundisa isuthu ngiyakufundisa
uthi bari minwana kotlase ke minwana phansi minwana kaudimo minwana phezulu.
From your ear to your heart to your mouth to your feet, join this life on 657 AM.
Ntata Thabang ungale eval uthi ngathi uyakukhumbula yazi Xoli. Uthi ngathi uyakukhumbula njengoba ke ube ukhuluma la ngokuthi kuneminyaka labo ungale eval. Uthi hay uyambonga uNkulunkulu and la uthini uthi uyabonga nange testimony enamandla oyishoyo. Uthi naye i testimony yakho imtrigger kakhulu ngoba he's been through that as well.
Oh, ngosiyam tikomncedi tikomncedi.
Amen.
Take a deep breath in the midst of a busy day. Download our app and listen anytime, anywhere. Visit radiopulpit.co.za.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM.
Ulwazi oluthe vetshe, impilo engcono nothando oluthe gabalala. Radio Pulpit 657 AM. Umhlobo wakho wemihla ngemihla.
Ilapho khona ku AM 657 sinemizuzu nje emibili ukuthi sivale incingo uma ke nawe uthanda ukuthi siyavota la bazalwane, siyavota la. Siyavota sithini, sithini, sithi yiyo noma sithi thumbs down. Umam Nomusa Msibi uthi yiyo bahle, uthi ngiyamvuma uXoli. Umam Nomusa Msibi ongaleke Zakaria Park, yes, Zakaria, kuthi Zakaria Park kuphi sasowethu. Okay, ithi ngithatha omunye lana. Sawubona dumelo semoyeni.
Yebo, sisibathe njani?
Ngiyaphila mama, wena njani?
Umama Shabalala eDaviton,
yiyo. Siyabonga kakhulu mama, bless you. Asizo komunye zisavuliwe incingo 0123341322. Hey, ngizama ukuvala lo cingo. Yeah, 0123341. Sesina 4 votes, Xoli uzwile?
Amen.
Four votes.
Bless the Lord.
Yes.
Riyalebuwa modimo.
E First Lawrence, but yiyo. Eval bathi hiyo hiyo Zakaria Park bathi hiyo hiyo konje mama usanda kuphuma manje uthe ukubusa Davidton ne ya nayo uthi oh umam nomusa uyasho la uthi Zakaria Park is a south of Joburg. Hey, south of Joburg, south. Angikho familiar nge south of Joburg. I'm familiar nge east, I'm familiar nge
Joburg south ne.
Yeah.
Ngiyazi
more of the south yini
inkosi ya ayi wena ukhuluma.
Oh yes, ya uyasho mama la uthi se south of Joburg. Ayi angikho familiar nge south of Joburg. Ya kodwa siyafuna phela iningizimu ya Africa inkulu inkulu ya so siyafunda. So ama vote esiwatholile namuhla bathi hiyo hiyo kusho ukuthi wenza into e right, wenza into e right Xoli. Ya umyalezo wakho nje wokugcina before siphuma ungathini kuwo wonke umuntu?
Mina ngicela ukuthi abaphulaphula ukuthi ngiyabathanda mina.
Yeah.
Abaphulaphula be Great Pulpit, uNkulunkulu abagcini, uNkulunkulu abenzeleka okuhle kodwa baqhubeke nokulalela iRadio Pulpit, support at the radio station, baqhubeke nokusupport imiculo yethu, basidownload amaculo wethu.
Mhm. Yeah. So, amen sisibahle uthi hiyo hiyo kidi newo ungale standard 10. Wow.
Oh, God, yeah.
Asikuphelezele ke Xoli ngale ngoma yakho le iphuma ku which album ethi kwenzekani apho?
Kwenzekani.
Yes.
Yeah, it's a single engayenza ethi khona umuntu ongithinzileyo kwenzekani apha kuwe.
Mhm.
Uyazi mayiphuma uJesu.
Mhm.
Ekwetha uphuma ukubhaptizwa uthi mayiphuma uthi umoya wenkosi uphezulu kwami.
Mhm.
Uthi ngithindizela ukuthi ngiyoshumayela indaba ezilungile.
Hey, ezinhle.
So iso is a song that testify about the power of God.
Mhm.
The power of the Holy Spirit.
Amen.
Because after uNkulunkulu esenzela into ezinhle siyasisitho siyambe sichayisa ngaye siyambe lesibuwa kayena lifathi lohle zinge kunale muntu osithindileyo yonde.
Yeah, yes, uyazama. Yeah. Hayi sisuthu wasitsiba ka net. Watsiba wasitsiba. Wasitsiba.
In the name of Jesus.
Amen. Asikhelezele ke la usho khona uthi kwenzakani apha kuma. Ya uxolisile loyo utholakala kanjani khona ku ku social media?
Usiswa ngikona ku Facebook ngixolisile Nziweni. My TikTok account ngixolisile Nziweni as well. Yeah, ngithola kwala khona kuphela.
Okay. Kunenye futhi votes uthi la sisibahle uthi hiyo hiyo hiyo.
Amen.
Yebo.
Amen.
Xoli, and then unayi WhatsApp number mhlawumbe abanye bathi hayi thina sikho lapho ku social media, thina sisebenza nge WhatsApp, sisebenza ngama call mhlawumbe uma bekudinga. Yeah.
Yeah, ngikhona kuma ku number engu 0788208427. Ngiphinde ugcina it's 078.
Mhm.
Ngiyafumaneka na for booking. Ngiyafumaneka na semabandleni.
Mhm.
Yeah. Yes.
0 ya kuda la unqamuke khona thi ngiyiphinde 078 820 8427. God bless you Xoli.
Ngiyabonga khosisi wami, uNkulunkulu akusikelele nawe.
Amen.
Add your voice to ours. We want to hear from you. Contact us at gospel@radiopulpit.co.za or send a WhatsApp to 082-657-2729. Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.